Jamakulu mao, nulu ye juriewe, tumba feka, ya gelea latige minta, samba flantanduru, walasa, lakana baga milion kele niko bismila, kasoro o wati kele na, kumakan chama, tumbeka wele bla, faraje jamana kadatugu, antunye o wati la, ja gelea yeli politikila, oyofo, odre azula efe, noye UNESCO nyemoko baye, arabadon, jabi, dichogo senfe. Hademade josaria bonya, uka lakana ni, ani uka tlatlali ye, an kelen kelen beka barai, anya latige ko akakan, kanisari, ya kolom nunu bonya anka bonogola politiki kono o kera dron bao mogo chama yu bolokono chini kuru foro kono madame merkel ka bo felix oufet boigny fondation ka keneka min togo dara kodi war jamana di foloka min sara samba kele keme kono don ni bikono ton ni sabal samba flantan duru ni samba flanitani worote madame merkel miye alman jamana mara santani woro kono otuye kele flaniko ka million chama ye mogo geneu ni lakana bao ye ka soro kono na mogo ka gele ya ka bon kosebe krenkere ala kele minkera siri jamana na jamana ka hakilina juguya be nata anya latige kata alman jamana dancheu da wuli ka nyeshi lakana bagauma munumbe buli kele yorawnye anye diye nyemgo be hakili jigi kaje ka fo wajibila adamadin pema oyo sinsi afanfe kodi war jamana ti alasan watara moba fla nyona wulela kana ni sara ni jiralla min dabora samba kele keme kononton bisegini kononton sana wa miye nelson mandela yasser arafat isaac rabin lula ni fran holontara kateme